It's a melodies, baby.
Nipo sawa, nikiwa nawe. Wewe ndo dawa, ndo dawa, nazikwa nawe. Nipo sawa, mie nipo sawa. Nikiwa nawe, endalini songe. Mwili wataka niwe nawe. Asina jambo sionge, mawazo ushashika yote. Mundo wetu aste, penzi letu la dhati, usiwari niongeze nda, kwenye joto nilowesha. Penzi lako nishanza mami, shida zako nizowesha. Tali moyo wangu linde kama soja, hali ya maisha ngumu bila wewe. Siwezi kuachana we, mana we wangu wa kufadhikana. Nikikosa naomba nisame, anaomba nisame. Haiwahusu acha waseme, acha waseme. Mimi na we, shilingi kwa wengine. Tuzeeke na we, iwe zamu ya wengine. I wish niende na we, nishi na we, niseme na we. I wish uwe wangu wa milele ningefurahi. Dali moyo wangu linde kama soja, hali ya maisha ngumu bila wewe.